nimejua kwamba ufalme wako utasimama. Ufalme wako na uzingatia uraia wangu na jivunia. Eternity is in my heart. Eternity is in my heart. Heaven is in my heart. Yeah, yeah. Eternity is in my heart. Eternity is in my heart. Heaven is in my heart. Yeah, yeah. Tamu wa maisha ni wewe. Sababu ya maisha ni wewe.
Alpha and Omega.